oɗon soifa mo nanton o yo golle demal le guese Dawda Sagadani omo to lofuge nokku gonɗo duɗatul kajol Sikasso wattuma kanko e ɓiyko ne wondi demal e rewɓe ɓe na gondi awde
amantal jibrin misuye misi pierre sawa
jalo seri min de mirata nayɗi miɗen canse tampuɗo fu min itan ɗum min gadda goɗɗo kasi bambari ndemammi so balɗi ɗi welliki tawi toɓaka sana pillitoɗa saabu fuɗata minen ndemoɓe saabi engrais min keɓirta nafa so wona ɗum so min ndemi tawi min gala engrais nafa fu wala hen engrais o ana walla min sanne
e on wattu o to zanga tun nokku goɗɗo kajolu ndemoɓe woɓɓe na gondi e golleji ɓe beltanke sanne toɓoji ɗi ni kanko Drissa Berté mo gikkani sanne golle guese hikka 2022-2023
vraiment ça nami kera kunu
kammu garɗo keño o min beltike mum keɓi ɗanade min immi killa law beete o fa min puɗɗa ndemal hikka tigaje e haabu min puɗɗirta tafon caggal mum bambari min ndeman law fa min keɓa hen nafa rawani min keɓay hen hunde ɗum min puɗɗiri golle o law
e on wattu o dental ndemoɓe haaɓurima kajolu na bembani sanne kabaru engrais ji ɗi ardiɓe noɗo fedde woytiki famɗere adadu moɓe totta keɗana Yakuba Kone kankude hoorejo ngalɗo dental ndemoɓe haaɓurima kajolu
la filiére coton aujourd'hui
minen ndemoɓe haaɓoɓe miɗen jogui tiɗalla engrais hewti min goɗɗa e golle o kabaru mum ana wawi domde totteteɓe engrais ɓe ana anda illa joni ɗum woni engrais complexe o kowoni engrais iri o alkadar mum ana fanɗi e ten
e
wi Yakuba Kone soni dabreji piyaka e wattu muɗum golɗo ñakugol engrais ji mate sanne e ley kettal ngal
fa omo fu heɓa sago mum e golle o ana hani ko engrais heɓe fe goto dullaka tiɗalla engrais goduɗo e leydi meɗen hannden ɗum neɓe gollira seeɗa keɓaɗo o fade goɗɗum warde
le oɗo alhaali woni ko hononi hitande fuf e wattu cakkite lewru me fuɗɗi demal tukajolo tun